Na staka do Nyangema yupo kilingi anazipamba flow Awa nipio mapoyoyo Kipindi natafuna mifupa na minofu Wengi wenu mlikuwa vibogoyo Muni na chola mstari wa kifo Street wananita venda Ila kwenye mobla wakora sipo Njotu kufudishe mitindo huru Njotu kumediwe roiki ukimbia ukunguru Fasi fasa Nikuweshimu onye sim na kuweshimu onye sa Wakati nukuta Don't play with time Walochesa na mdo wanajikuta Wana commit crime Wake up, time with makanga ability Make them fall up Wanokwenda gang na reality Mbantu, mtauna nita ghost Wanoni face kisore na wakosi Peace kwa manyanga wangu wa moro Wanotafuta dogo kwa kufosi Hey town kikosi, Mbeya town ni my Bronx Yo
la tungo swata nkitunga inakuwa brand new tungo
what
brand new mc kwenye brand new nyimbo huru mitindo huru yenye brand new umbo
brand new f the first represent gabe then the paradise brand new first when I got there finisha funzo kuwa hakuna kula bila njaa pia nikafunzo kuwa kuna muda bila saa mo sio star mifukala sina pesa ndio nitakufa ila sitakuja kufa njaa walembo Ni wengi kila kona chajabu anakufa wengine kwa bedi paka ngoma kuna jipya yapo soka enzi za Sodoma maisha tunapita ni bado nipo stand nimesimama father Christmas father mwangangaza kila kona Maria mama Jesus mother tangazo kila mtaa kuna mganga hii hatari ni balaa watu kisaja wanawanga naishi bila nia pia naishi Tanzania ukitaka kujua wapi naishi nje ya dunia what